Wasaaradda Amniga gudaha dowladda Koonfur Galbeed oo ku guda jirta qiimeynta khataraha amniga ayaa gabagabeydiya cilbirda kulan howleed iyo naskashaynta hay'adaha dowladda iyo bulshada qaybashay shal dubanga. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed Maxamed Yaasin oo u heliyay taliyaha booliska iyo gudoomiye ku xigeenka amniga degmada cilbirda ayaa furay kulan howleed oo ka bandhigay xog ururinta oo muddo ka dhow todobaad kun iyo wasaaradda amniga iyo kuwadiya degmada cilbirda. Kulankiya waliba qayb ku hayay holwadeenada wasaaradda amniga, booliiska, militariga, bilaanta, dhalinyarada, odayaalka dhaqanka, culimada iyo dadka barakacyaalka. Kurantiga mas-uuliyiinta ku qayb galiya kulan howleedkan oo la ka bandhigay xog ururinta amniga ayaa dhawaaqay kulanka.
Sidii nabadgelyada maanta kor loogu qaadi lahaa amniga iyo shacabka iyo maaragtay amniga iyo dadweynaha sidii loo dardargelin lahaa in ay maaragtay sida ugu dhafdeen cabashadeena in loo fuliyo dowladdu noo fuliso sidaasaan maaragtayaan rajaynaynaa. Ayagana waa la dardarnay, waan soo dhaweynaynaa, waftiga noo imaaday wayna ku mahadsan yihiin.
Iyadoo maaragtay laga duulahayo ama hadafka guud uu yahay hanaanka istaraatiijiyadda xasilinta amniga degmooyinka iyo dhaadhicinta amniga. Shirkii maanta todobaadlaha inoo soo socday isbuucan ay maanta wasaaradda amniga wadayna maanta intuna ku xiran yahay.
Ugu dambeyntii agaasimaha guud ayaa mahadnaqaystiyoon ku qayb qaadayeen xog ururinta amniga, walibana uu sii kala dardaarmay hay'ado amniga maamulka degmada cilbirda iyo bulshada qaybashay shal dubanga iyo ku qayb qaadanga xasiloonida iyo nabadda degmada.
Kulankan wuxuu noo socday muddo todobaad ah oo aan la kulmayna bulshada qaybaheeda kala duwan, haweenka, dhalinyarada, odayaasha, xarumihii barkacyaasha aan booqanay, laamihii amniga, kontaroolada magaalada laga soo gala. Intaas dhan waxaan u sameynaynay in la ogaano xaaladda dhabta ee ka jirta degmada, amniga xaaladda ku sugan tahay. Ujeedada ugu dambeeya laga leeyahayna waxa waaye in la horumariyo amniga guud ee degmadan, iyadoo amnigan guud ahaan waxay tahay mas-uuliyad wadareed oo qof walbo bini aadan ugu baahan yahay amniga inuu ku noolaado. Wasaaradda amnigana baryahanba waxay waday dadaal ay ku bixinaysay in wax ka beddel laga sameeyo xaaladaha amniga ku jiraan degmooyinka. Degmooyin horan u booqanna way jireen, madaxweynaha wuxuu nagu hogaaminayay marka in la daadejiyo maamulkii iyo adeegyadii bulshada loo daadejiyo, aan lagu ekaana caasimada kumeelgaarka ee dhaba la gaaro degmooyinka kala duwan. Maanta dadaalkaas yaa waxay sababtay in muddo todobaad aan joogno degmadan cilbirda annaga u kuurgaleen xaaladihii amniga. Marka kulankeena maanta wuxuu ahaa in la soo bandhigo xogtii aan ururinay si kooban, sifo bulshadii oo wada jirta, haddii ahaaleen habeenkii, haddii ahaaleen dhalinyaradii, haddii ahaalahayn odayaashii, haddii ahaaleen dadkii barakacyaasha, haddii ahaaleen hay-adihii amniga, haddii ahaaleen maamulkii, in loo soo bandhigo xoogihii iyagoo ra'yigooda wixii ay ka tageen maalmaha xogta ururinaynay iyo wixii lagu daraayo, wixii laga dhimaayo. Marka waxa ugu muhiimsanna waxay tahay amniga oo mas-uuliyad wadareed waay.
Wasaaradda Amniga gudaha dowladda Koonfur Galbeed iyo dadaal aan ka jarta sidii aan horumarin lahaytii nabadda iyo kaabyaalka dhaqaalaha amniga degmada cilbirda ee gobolka Bakoola.